Inem Sanje Sanje Kundi Futa Sanje Kundi Zunza Zunza Kalamdeka Ine Toto Simzata Gaguona Ndi Winda Kutadiru Andi Nkawa Inea Kuma Inem Sanje 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 Imandi Sahuta Ine Imandi Dualita Inem Sanje
Magondo kala bize ndi ya muna ena Kondi mesa ndi nempede ndi nakuveka Ndisa nameka ntima kama ndi poteka Ndi mango gani zangati mwina ndi takubesa Maka maka ukaima ndi tijatima yo Mtima mwanga ndi makala ndi sanjeto One day muzango ndi pulisa pongo Nechonde mami siya ni kalidwelo Ndika kala inende uma ndi fufuza Chose choza kazi ena sizi ndi kuza Ndi naguza kuti ndi weweka Kupeza nkazu inende enzo sate
Zutakala Ndeka ine doto simzata Gaguona ndi winda kutadiru ndi nkawa inea Kuma ine msanje, msanje, msanje Imandi sahuta ine, imandi dualita Ine msanje, msanje
Mazira wandeka, ukachoka po kukaneka kudeka Kuyenda zimaleka Ndi mazazidwa ni nkawa, mtima umawawa Mtaza nisia ine, niza panga chani Siniza penga, siza zipande kahani Polingalira, naluza number one Opanda iwe ine, ninga kwile ndani Osa imani makaze panseu Uza ndichiti sandeu Nsanje omwe ni mapanga Mpaka polisa sandimanga
Zota karamdeka ine doto simzata Gaguona ndi winda kutadiru andi nkawa inea Kuma ine msanje, msanje, msanje Imandi sahuta ine, imandi dualita Ine msanje, msanje
Umapangisa moyo wine kuva kukoma, ukawela Umapangisa moyo wine kuva kuwawa, ukapita
Sanjay.